moto, au na maisha mais en fa des boss. Peke ya kujamin kwa nyuko zero. Acha mini fonce, singo tomorrow. Kila kitu nkifanya mikwa koni maneno. Tous les jours swag, des soirées de classe. Life chaloni dollar, kama una kitu chorai.
King Kong,
King Kong,
that's my new song.
New song,
new song, that's my new song.
Shamu na ipinda miniko Achana story zako za before Kama unapendo tafry Hata magelo tafaki kulala ujali Amani furaha Habari zizuri zote zinatoka kwa okito Ange na mi utelekea opito
Tous les jours swag Ete soirée de classe Life chaloni dollar Kama una kitu chorai
King Kong That's my new song New song, that's my new song.
Kilele, acha ma kile kilele. Kilele, acha ma kile kilele. Kilele, acha ma kile kilele. Kilele, acha ma kile kilele.
Mama, non pinda kakai. Baba, non pinda dadai.
Kina bonga nisha ni money Bila money unafadhaika Una sense Unapenda banzele Unapenda kwekera Unaswagi Auna gari Auna grage Auna swagi
Yoka song Yoka song Yoka song
Tous les jours swag Tes soirées de classe Life chaloni dollar Kamona kitu chorai
King Kong That's my new song New song That's my new song
Kilele Acha ma kile kilele
Kilele
Acha ma kile kilele Kilele Acha ma kile kilele Kilele Acha ma kile kilele
From Shire Simba Yeah, Kilele On est en l'Est Big City
Say